me sit there, them don't kick up. You can see me lele. Tonight to see lele. Sit and pump on with you. Want to talk a great and belly. So drink a song and LA. Sit up, have your ball out to Zeldiana. Who say, Majaliwa, Tuali Alia Ukiwa, Lala Pemachi Dim Tiwa, my Pacha Doto Sela, Jaywa Bisikulala, Ala Chuga Siki Fire, Wapo, don't come with the Wanyama. Futi sita utazama, sisi wote warabana, mkumbuke sari sana, iwe nuru ya kiyama, kesho kisinge kwepo kifo. Sido, tungeishi milele, wote tunwe tusilewe, yane wote tunge kwenda mbele. Twiga sokenele. Sira hafya bola utunze ujana. Usee majaliwa. Twali alia ukiwa. Yala pema chidi mtiwa. Maipacha doto selai. Jai wabishi kulala. Hala chuga sikifaya. Wako udongo mwiri wanyama. Futi sita utazama. Sisi wote warabana. Mkumbuke sari sana. Iwe nuru ya kiyama. Kesho kisinge kwepo kifo. Ta, tuishi milele. Tunye tusilewe. Tina, tuishi milele. Yani tunye tusilewe. Sira, siyo gonjwa la kuzushwa. Kifo siri ya muumba. Ukiitwa utakuja. Siyo nenge la kurushwa. Litumiaro mafuta. Wanga wanga ukisota. Tunaishi kuna kufa bwana. Kisinge kwepo kifo. Wote tuishi milele. Hey, tunywe tusilewe.